Yeah. Mr. Kongoy.
Ulisikia wanasema na kupenda wala si uongo. Mana wendo pombe yangu na nichanganya ubongo. Vile ndaranda randa kama chizi kwamba nimepigwa zongo. Hata chakula sina hamu siku hizi na shindi ya udongo.
Kama nina mimba bwana,
ninafuta macho sikuoni kama nina tongo tongo.
Hivi kweli
wanasema takuchezea utaweza wabongo. Naomba joni tete tete, kesi makama nimeshafungwa moyoni. Ujisubiri wani cheke cheke, mana yani sakama yanifukuta rohoni. Naomba joni tete tete,
kesi makama nimeshafungwa moyoni.
Ujisubiri wani cheke cheke,
mana yani sakama yanifukuta rohoni.
Nakupenda, 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 nakupenda. Jua nakupenda peke yangu baby, wengine watakuzingua. Niache nitoboe siri yangu mami, penzi wasijeli nunua. Nimekuchagua wewe zikamilishe ndoto zangu.
Nipate raha na mia dunia.
Moyo umesha sema wewe, sisidanganyi siya zangu.
Na wendo na kusimia.
Yani wendo rockstar baby, baby. Macho kashilole wa uchebe, chebe. Kabodu mikafunga mkebe, kebe. Nisha ina manjoni kubebe, bebe. Yani wendo rockstar baby, baby. Macho kashilole wa uchebe, chebe. Kabodu mikafunga mkebe, kebe. Nisha ina manjoni kubebe, bebe.
Naomba joni tete, tete. Kesi makama nimesha fungo moyoni. Ujisubiri wani cheke, cheke. Mana yani sakama yani fukuta rohoni. Naomba joni tete, tete, tete.
Kesi makama nimesha fungwa moyoni.
Ujisubiri wani cheke, cheke.
Mana yani sakama yani fukuta rohoni.
Nakupenda, nakupenda, nakupenda.